ድሬ ዲሞክራሲ ሰባይማልን ኡንፋፍ ፌደራላን ድግራማን ጋዜጤሶን ረኮሬ ከነካ ገባሲ ሳኒ ደረጀዱ ደበለቴ ረኮ ሄዱት ኢሳሙደቱፍ ጅራጀዳን ጉያወለቡማ ፕረሲ ሀርአረት ከን ቪኦኤን እቲን ሆገናም ብሮድካስቲንግ ቦርድ ኦፍ ጋቨርነርስ ዮካን ቢቢጂ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን እቲ መነበርኖታ ሚዲያፍ ኢሞቲ ኡመታት በርባችሱማ ጋዜጤሱማ ሰደርካ ዱኛ አሜሪካ ላልችሱን መሪጌጌሰኒን ወለቡማን ፕረሲ ያከሱመስ ነገኝ ጋዜጤሶታፍ ድግር ሰቀበን ኢብሰኒሩ ገመብራንሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጉያ ዲበተኮፋ አንጎ ቀበተኒ ኦጂቲ ጀልቀበን ሰንበተደርቤት ሙራን ገባሳ ማርያም ድላሎፍ ጂም መሎን ነሞቱ ኤሳ ገባሳ ፕረሲቲን ጀልቀም
ሀዮን ወልተጂ መሪረቲብ ሰኬነን ኦዴፈኖ ዱጋርገቹዳፍ ኤቡ ሁመኒቀቡ ኡመተ ሰነራ ዳንገሱፍ ጨራቂ ሞቱሞኒ ጎደን ኢብሰን መዶዱ ኤንፒአር ጀደሙፍ ኢታና ፕሬዝዳንቲ ተምሳሰ ኦዱፍ ኢብሰጉላላ ከታን ማይክል ኦሬክስ why can I not do button?
They run the gamut from truly despotic places to places we might even have looked at as democracy.
Dimikun motumma rembultotarra kae aga bakawannuti democracy injira jennu bakawandem sodefanno ugrun hoji motummota taetidema kunimmo hoji odufuna nachu baaye ulfata fiyero tokko tokkomo baaye bala amata sisejira jedu Michael ከሬዲዮን ሰገለ አሜሪካ ጀለቲ ቡል ቦርዲ ቡልቺቶ ተተምሳሳ ከብሮድካስቲንግ ቦርድ ኦፍ ገቨርነርስ ዮካኒሞ ቢቢጂ ጀደሙ ፎገና ከታን ጆን ሌንሲንግ ሞ ኦዴፈኖን አከሜሻ ወራናቴ ዱፉ በቺሰን
You look at what's happening coming out of the Kremlin and it's really almost beyond a false
ወነታጅሩ ክሬምሊን ራ ዱፋጅሩ ዮላልተ ገሮዴስ ሶባውሊት ዴማጅራ ዱጋን ቀበተማን አከና እንጅሩ ከጅሩ ገዳቡዳፍ ተርሲሙ ኦፋጅሩ ጀቹን ንደንዳማ ዱጋለ ፈጅሩቱ ሞቱሞት አዱኛ ረጅረን ከናን ደንቀማጅራ ኩን የሮአማ ተርኪኬ ሰትለ ሙለታጅራ ጀደን ቶርበን ደብሬኬሳ ጣበን ምርገጋዝጤ ሶታ ፈልሙ ከሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ዮካንሞ ገባስቶተ ዳንጋኒ ኑግር ረጅረሙ ገባሳ ወለቡማ ፕሬሲ ከበረኩመ ለማፍቁደ ቶርባ ባሰኬሰቲ ሰደርካ ወለቡማ ፕሬሲ ብዮተ ዲበቶኮፍ ሰዴት ተማዱኛ ረጅረኒ ይፈጎዴ ጅራ ራሽያን ዲበቶኮፍ አፍርተሚ ሰዴት ተፋረት ተርገምቲ ፍሪደም ሃውስ ከጀደሙ ገሬን ዲሞክራሲ ፈልሙ ቶኮሞ ወለቡማን ፕሬሲ አዱኛ ረቲ የሮአማ ከወጎተ ኩደ ሰዲ ዱራ ጫላ ገርቡዬ ጅራ ጀዴ ጅራ ከናፍ ሰበባን ቶኮ ብዮተ ስርነ ዲሞክራሲን ብሎንግ ጉዶኬ ሰትሌ ዶርሲስኒ ሃራን ጋዜጤሶታፍ መዴኖ ዱረት ከዋከተየስ ዱበቴ ጅራ ገባስቱን ጢመ ዱኛ ከመደኦዱ ሲኤንኤን ኤሊስ ላቦት ረኮ ከነ ከነቲብሲቲ
Not only is it more difficult for us to bring the world to America it's
ረኮ ከተኤ ኦዱ አዱኛ ገረ አሜሪካ ትፊዱ ቆፋ ኦቱንታን ኦዱ አሜሪካ ገረ አዱኛ ትጌሱንዩ ሃለኬ ሰጅሩራ ከንከ ረክሳ ተአጅራ ኩን ኢማ ሴራፍ በላ ቆፋ ሚቲ ኢማ ከበጃ ፕሬሲቲስ
I happen to know how dishonest the media is
ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ መደዶ ዱ ዩናይትድ ስቴትስ ቶኮ ቶኮ ኦዱ ራታምሳ ሱጀቹ ዳምባላ ለፈተኒ ቱረን ሚዲያን ዲኖው መታከተ የትለዱበተኒ ቱረን ገሬ ምርገ ጋዜጤሶታ ፈልሙ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ጀደሙ ትራምፕ መደኖ ዱ ቢየሳኒ ኬሳ ባላለፈቹን አኮ ገኖን ቢዮታ ዱኛራ መደኖ ዱ ቢዮቶ ፊ ኬሳ ኡካምሱ ትፉፈን አምሌከን ነፍጀቹ ዳንቄቃ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ አኩመ ዱራን ቱረት መደዶዱ ወለበተ የትፉፈሞ አፋም ሞቱማ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ታ ጋፊጀሩፍ ሆገናን ቢቢጂ ጆን ሌንሲንግ እና ዴቢሰን VON አፋም ሞቱማ ተውዳፍ ቻርተር ርሳ አከሰርርኩ ኡመኑ በጩ ቀባጀን ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ውያድ በፋ ታይታ ቀበተኒ ወጂት ጀልቀበን ኩታ ፐንሰልቬኒያ መጋላ ሃሪስበርግ ከሰት ቢፈዱ ላቲና ያነፈተን ጉያ ከነት ከን የሮ ጋሪስ ተ የሮ ማሳወሊን ቱረን ደገርቶን ኢሳኒ አርገመኒ ቱረን ጉያ ሰና ሰወደ ጌስ ሰንከሰት አከነ ጀረኒ ቱረን ፕሬዝዳንት ትራምፕ
to reflect on an incredible journey together and to get ready
akkaata amanamuu hin dandeenyeen karaarra deemnennaa dudduubatti ilaalluuf qabsoowwan hedduu fuuldura keenyaa nu eeggataniif ennaa qophoofnu bakkawwan geenye maratti ni injifanna tolee ni injifanna jedhanii turan. Pireezidaant Tiraamp eega taayitaa qabatanii guyyoota 100 dabran keessatti kanneen ijoodha jedhamaniif deeggartoota isaanii gammachiisan ajajawwan pireezidaantummaa mallatteessanii turan. Garuu tokko tokko kanneen akka fooyyessa inshuraansii eegumsa fayyaa fakkaatan ajandaaleen barbaachisoo isaan dhiyeessan koongireesii yookaan immoo mana maree biyyattii biratti deeggarsa gahaa argatanii dabruu hin dandeenye. Rippaabilikaanonni irra jirees ammallee pireezidaanticha deeggaru. Senatii yookaan mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi irraa Mitch McConnell isaan kana keessaa tokko.
I like the strike in Syria. I like the bunker buster bomb in Afghanistan. I like the more assertive foreign policy.
Haleellaa humna qilleensaa Siriyaa keessatti geggeessame jaalladheen jira. Afgaanistaan keessattis karaawwan lafa jalaa barbadeessuudhaaf boombiin xayyaaraan harcaasamuun na gammachiisee jira. Irra caalaa imaammatawwan alaa amansiisoo ta'an natti tolu. Garuu haalatti pireezidaantichi tiwiitariitti fayyadaman baay'een deeggaruu jedhanii turan. Dimokiraatonni garuu Tiraamp madda mormii isaanii akka ta'etti dubbatu. Mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsitti hoogganaan dimokiraatotaa Chuck Schumer haalli kun akka itti fufu mallullee dubbatanii jiran.
The president's my way or the highway approach is one of the main reasons he has to show.
Kanani jedhe malee in ta'u ka jedhu deemsa pireezidaantichaatu dhimma eegumsa fayyaa irrattii fi guyyoota hojii 100 dabran keessatti milkaa'ina hedduu agarsiisuu dhabuu isaaniitiif sababaa ijoo ta'e jedhanii jiru. Waggoota 70 dura pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ka turan Franklin Roosevelt jecha barootaaf ittiin beekaman tokko dubbatanii turan.
The only thing we have to fear is fear itself.
Wanni sodaachuu qabnu dhimmi ijoon tokko sodaadhuma mataa isaati jedhanii turan. Yeroon biyyattiin rakkoo dinagdee hamaa keessa turte bara 1933 ture. Pireezidaant Roosevelt yeroo duraatiif safara raawwii hojii pireezidaantummaa ka guyyoota 100 kan lafa kaayan. Yeroo sanaa booda rippaabilikaanota irraa Roonaald Reeganiif George W. Bush, dimokiraatota irraa John Kennedyf Bill Clinton jalqaba irratti gufuuwwan isaan mudataniyyuu xumura hojii isaanii irratti garuu bayiiwwan gaggaarii olaanoo ta'an galmeessisuu danda'anii turan. Tiraamp tarii jalqaba kana irratti injifannoolee tokko tokko galmeessisuun isaan barbaachisa ta'a. Sababaansaa ilaalcha ummataa walitti guurameen yoo safarame lakkoofsi milkaa'ina isaanii ka seenaa biyyattii keessatti argame hin beekne isa baay'ee gadaanaadhaa jedhu xiinxalaan siyaasaa William Galliston.
Success breeds success and failure tends to breed failure.
Milkaa'inni milkaa'inaa kufaatiin kufaatii oomishu. Sababaansaa takkaa dadhabaa ta'uu kee yoo agarsiiste diinonni kee sirratti ka'uudhaaf fedhii horachuu malan. Michoonni kee immoo si waliin dhaabachuudhaaf fedhiin isaan qaban xiqqaachaa deemaa jedhan. Pireezidaant Tiraamp hundeen deeggarsa isaanii akka iddoo isaa qabatee turu jabaatanii hojjechaa turan ka jedhan immoo xiinxaltuu siyaasaa Saaraa Baayindari.
There really isn't anybody in the center and it becomes a little lonely there. I think they get much greater
comfort. Dhugaa isaa yoo ilaalle kan giddu galeessa jiru tokko iyyuu waan hin jirreef kophaa ta'uun isaanii mul'ata. Akkanatti fakkaatutti gara bu'uura siyaasaa irratti ennaa deebi'an caalaatti deeggarsa argatan.
Seenaa keessatti akka mul'atutti pireezidaantonni irra caalaatti kan humna siyaasaa argatan filatamanii akkuma hojii jalqabanitti guyyoota xiqqoo keessatti. Hayyuu seenaa Richard Nortontu akkana jedha.
The greatest single danger that the modern presidency confronts is the risk of overexposure.
Nokkortiin yookaan gufuun cimaan tokkichi pireezidaantota yeroo ammaa dura dhaabbatu amma barbaachisu ol baay'ee mul'achuudha. Kun immoo pireezidaantonni waa godhanii yookaan immoo waa gochuu dhiisaniif utuu hin taane yeroo ammaatti kanneen oduu White House gabaasan garmalee baay'achuu isaaniiti jedhu. Akka Rooseveltiif Kennedy pireezidaantonni milkaa'ina argatan wanni isaan ummata duratti dhiyeessan suuta suutaan ballataa dhufe. Tarii qormaanni cimaan Doonaald Tiraampiin mudatu kana ta'uu waan oolu natti hin fakkaatu jedhu Norton. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii dirree dimokiraasii kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.